dawladda Iran ayaa maanta oo isniina beenisay in ay wax xiriir la leedahay ninkii weeraray qoraaga Britishka ah ee Salman Rushdie, balse waxa ay ku eedeysay qoraaga laftiisa in uu aflagaadeeyey Islaamka, gaar ahaan buuggiisii aayadaha shaydaanka. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo soo koobaya wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran oo lagu magacaabo Nasir Kanani oo ku sugan magaalada caasimadda ee Tahraan ayaa falcelintii ugu horreysay ee rasmi ah ka bixiyey weerarkii Jimcihii, wuxuuna sheegay in Iran ay si cad u beenisay in ay xiriir la leedahay weerarka, isagoo tilmaamay inay cidna xaq u lahayn inay eedeyso Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa:
hiich kas ro gayr az u va gayr az hamiyan u shayeste sarzanish va malamat va hatta mahkumiyat nemidunim.
Ma hayno wax macluumaad ah oo ku saabsan shaksiga fuliyey weerarka Salman Rushdie marka laga reebo waxa lagu baahiyay warbaahinta Mareykanka, laakiin waxa uu qoraagu aflagaadeeyey arrimaha muqadaska ee Islaamka isagoo ka tallaabay khadka cas ee in ka badan 1 bilyan oo muslimiin ah iyo dhammaan dadka raacsan diimaha rabbaaniga ah. Salman Rushdie waxa uu naftiisa u soo jiiday carada dadka. Rushdie oo 57 jir ah ayaa lagu weeraray xaflad suugaaneed oo Jimcihii uu kaga qayb galay xarun ku taala waqooyiga gobolka New York. Rushdie ayaa haatan laga furay qalabka neefsashada ka caawinayay oo lagu rakibay markii dhakhtarka loola cararay. Wiil uu dhalay iyo wakiilkiisa ayaa labaduba axaddii sheegay in caafimaadkiisu uu soo hagaagayo. Qoraagan oo hore u guuleystay abaalmarin caalami ah ayaa sannado badan waxa uu magan u ahaa ilaalada booliska kadib markii hogaamiyaasha Iran ay sannadkii 1989 ay ku baaqeen in Rushdie loo dilo sheeko ku saabsan Islaamka iyo Nebi Maxamed oo ay ka caroodeen muslimiinta caalamka. Ninka looga shakisan yahay in uu weerarkan geystay Hadi Matar oo 24 jir ah, kana soo jeeda gobolka New Jersey ee dalka Mareykanka, ayaa waxaa dhulka kula lagdamay shaqaalaha xarunta ka hor intii aan xabsiga loolan cararin amaba loo dhaadhicin. Kadib waxaa la soo taagay maxkamad, waxaana uu diiday inuu qaato dembiga lagu soo eedeeyey oo ah isku daydil. Sannadkii 1989, hogaamihii ugu sarreeyey ee kacaanka Islaamiga Iran, Ayatullah Ruuxullah Khomeini, ayaa soo saaray amar diineed ama fatwo isagoo muslimiinta ku amraya in ay dilaan Rushdie, taasoo uu sheegay in looga jawaabayo buugga cayda ah ee aayadaha shaydaanka.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya.